All exclusive part two, baby.
I feel imara ni diamond city. Oh, skiza.
Sema.
When I see the pictures on the wall, I feel kama rasta. Say juu ya nywele manze na feel kama shasha. Na jana chaka choma na choma na Peter Parker. Day one anipigia simu anasema kamia paka. Miao miao seke na fia fia. Mina pita njia na chiko chaga na skaka. Napenda sana wachaga lakini buda ni zizao zao. Zikine mefia fia. Day one adai kunipigia simu lakini buda is how how yo. Ananyambia uko aje, uko wapi kila siku nide unapigia simu uko wapi lakini tulia baby girl, unadai ni nini na shaki? Wewe ni mtoto mdogo. Mbona basi unaongea nikao unadai napi? Na bai kafika nikafika nikamwambia shauri tulia. Mimi nadai kuambia story fiti hata unaweza lia ukidai. Mimi sina kanga shida, sina shida. Ini story nasema lakini buda. Ooh girl, can you call my phone? Every day I'm calling. Every day she calling, she know I'm at home. She keep calling. Every day I'm calling, she calling my phone. She think I'm home.
Sasa
manze niko sherati. Na dai madema nataka kutoa mapanti. Na dai kumshoni aje shore uko wapi? Napiga simu inalia uko wapi? Ah. Dema alisema acha ni come through. Oof. Yo ni kama PS buda ni ka through pass. Ni ka sukas. Ujurema na dai kunisuka. Anasema mimi ni kama nywele buda. Acha ni kusuke makuke. Haya anachopangwai na kakuke mabuke. Dema na dai pita na kuvute. Mimi na dai ni nini buda? Situvute. Gwai imechoma imeshika imezota pole sina shida mingi. Nimesota tu mfukoni sina pesa nimekoka tu. Mimi nadai kuchoma lakini sinanga zoga tu. Mimi nadai kuroga na kupita boga tu. Mimi na nani? Mimi na Jeff yani aboga tu. Mimi napita vina na spaka na roga loga tu.
But iko sawa.
Keep calling my phone.
Yeah.
Hey, uko wapi? Unadu? Huyu dema nadai kuni. Uko wapi? Unadu? Uyu dema nadai kuni. Amesema anadai kudate. Mina lini kalenda yangu hata inanga date. Minko vina fit. Mini nani na feel kama Kratos venye nina mess na kafit. Mina dai kafek.
Fingers tano pale fit.
Figa tano.
Pale unapiga snap in it.
Hey, it's a wrap.